Onani chitunzi tunzi cha makumi awiri ndi chinai. Mariko chapter 9 verse 14 ufika pa 31. Tsikulina ena opunzira anali kutsutsana ndi atsogoleri achipembedzo chifukwa iwo analephera kutulutsa chiwanda chomwe chinavuta mwana wosalankhula uja. Yesu anawauza iwo kuti, inu anthu ambadwa wosakhulupirira, kodi ndidzakhala nanu nthawi zonse? Mbweretseni mwanayo kwa ine. Pamene mzimu wonyansa anaona Yesu, unamponya pansi na yamba kukunyuka. Ndipo Yesu anafunsa tate wake ngati akhulupirira mwa Mulungu. Iye anavomera kuti Yesu amthandize kutsakhulupirira kwache. Yesu anagwira dzanja la mwana uja ndi kumnyamula, ndipo mnyamata anayima. Pamene onse anachoka, opunzira anafunsa Yesu chimene iwo analepherera kutulutsa chiwandacho. Yesu anawauza kuti chiwanda choterechi chingathe kutuluka ndi pemphero ndi kusala kudya. Abwenzi, Yesu ndi mwana wa Mulungu. Iye ali ndi mphamvu kugonjetsa Satana ndi ziwanda zake zonse. Ndi Yesu yekha amene angakumasuleni kumphamvu ya mizimu yonyansa.